maria 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 maria
Gaza Empire I know it's GFG Jah no dread
Delta Records Production
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa
Nifazi zengi Maria Kuri unifundise Maria Alaba ni nigara Maria
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
No we no win no maguti Maria we Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa
Nifasi zengi Maria Kuri unifundise Maria Alaba ni nigara Maria
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
It doesn't matter Maria Never ube wakatuko Maria Muna ibo wakulata Maria Uzibe wakulata Maria Kulata midiani Kebalubana bomuna o Maria Kulata mibishi Chokulumukisa muna shua Ana ile kwa ngaka Maria
Nerifela nyasi Maria
Kuyo shimba muriani Maria
Apulumukisa wafalapa Maria
Ila tokari ula kuwa falapa ku Maria Shote mamuna kufunta vona chware Maria
Kulusa rilatu Kuluza ni muna soli la manyando
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa
Nifasi zengi Maria Kuri unifundise Maria Alaba ni nigara Maria
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
Sali kwa shupa kutapiluke Anamupanga mulimu askapiluka Umufa bode bode yae Inahape kukala za mato yae Boko shiende Plus eno wata bigi bode Unde wane chiro Keno save ya fate ni pensulo Ungaka kono mwile mamimo Wona chwaleze mutisize Aki ande chwalo Usinyize la panku sinyalu
Oh Maria 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 Oh Maria 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 Unaze uwezi zeva
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
Maria we
Kani lubanisa kani pulu mukisa
Nifasi zengi Maria Kuri unifundise Maria
Kani pulu mukisa Maria
Gaza Empire Niggas
Kani pulu
mukisa Jessica Isai Uso Jacobiz
Kani lubanisa kani pulu mukisa Maria
MK Sharpman Tech Best is the code Kings B-Boy
Kani lubanisa kani pulu mukisa
Man Kent Man Rich
Jaboy on the beat
ZLatestMusic.com